Isithombe 21. Ukwakhiwa kwezindonga. Nehemiya 3 verse 1, Isahluko 6 verse 19. Bheka esithombeni. AmaJuda aqala ukwakha. Abanye babeqoqa udoti, abanye bevusa izindonga namasango. Izitha zamaJuda zathukuthela kakhulu. Zabasabisa ngokuthi zizobabulala. UNehemiya wabuye wathandaza futhi kuNkulunkulu. Wayedinga ukuthi uNkulunkulu amkhombise futhi ukuthi enze njani. Wabeka amadoda ahlomile ukuthi agade izisebenzi. Wonke umuntu wathatha isikhali walungisela impi. Izitha zahluleka ukubulala uNehemiya noma amanye amaJuda. Umsebenzi waqhubekela phambili ezinsukwini ezingamashumi amahlanu nambili. Izindonga zase zimile. Sihluleka ukubona okulungile, futhi asinawo amandla okwenza okulungile. UNkulunkulu unakho konke lokho. NjengoNehemiya kufanele sikhuleke kuNkulunkulu, sithembe futhi sigcine izwi lakhe. Futhi ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu angasilwela.